nezwano nibe ngabangana bakhulu utamahlangene ngegamalo munye umuntu noshabalala njengamazwe lebonelanga noma nini yezwano nibe ngabangana bakhulu utamahlangene ngegamalo munye umuntu noshabalala njengamazwe lebonelanga noma nini yezwano nibe ngabangana bakhulu Tamatangele kamalo munye umuntu noshabalala njengamazwe libonela Angela Nibuze inyoni nesibhakabhaka Inyoni nesibhakabhaka Yeyibona babezwana bahlukaniswa namanzi Inyoni nesibhakabhaka Awona babezwana Behlukaniswa namanzi Shukuta manzi asemhlabathini Awuyo minyoni omela manzi Yehla nyoni Bashukuta manzi asemhlabathini Awuyo minyoni Yo Kwashukuta manzi asemhlabathini Inyoni nesibhakabhaka Yeyibona babezwana Behlukaniswa namanzi Kwashukuta manzi asemhlabathini
Nibe ngabangana bakhulu, utamahlangene ngegamalo munye umuntu.